turn it on.
ZLegendsMusic.com.
Subscribe to DC by Fetty Nakula na Power Factory. No na watch Pululu, no watch Tangiza, no Ako, no Auntie. Body bands or Kufa Bachano Sana see a boy any property. Certificate is a ban on it, determination, any player and a focus. Sikukula, Tinakula, no daddy. No mommy.
No
tika futika, o Tangiza, no daddy.
Daddy.
No daddy.
Mommy.
No mommy.
Auntie.
Tika futika, o Tangiza, no daddy.
Yeah. Pano na background, ya kangeni no wino wino. Askuru tenzo iku mbati, situ no wino wino. Kuduni chokela ni kwa kutima lomo deo. Batu ni majanki, wabimba mezonga ni masonkela. Mwana keto pize na izi bila kumayoba. Kuru watu weti langa napo wose ni wa Mario. Gemu no tendiza, kwenzeli people party clapping. Shemu funika mbana ni pula eriza. Wana beba mita ni maifanti. Wabate esa bola ngani kampomba ni mainta. Tina jaila life ya mabolo. Elo tikonda na tima enda olo olo. Pano peni kama dine faza. Mana nivari kama la ya mbuzi ni sunga mwana watch porn. No chinange na munje malance tena. Wanda ni mabuwa no kala hai nga kaiche. Good life ni maikumbwa kutulo. Wachoka kujowa mukate wasia na mutulo. Pate bolo siku chini gona gona. Ni matulo kushapaneka ni kama zona. Mahali tumao pia remesa. Peigwe la zuba no kuira poka ngwe. Ni mambela tiani kuchapesa. So sunga ni bleme nkachaya lobari. Kosewe ni choka wa maliona che nobody.
So kiasi kisi wa efekti na kula na poverty. No na watch Pululu, no watch Tangiza, no Ako, no Auntie. Body bands or Kufa Bachano Sana see a boy any property. Certificate is a ban on it, determination, any player and a focus. Sikukula, Tinakura, no daddy. No mommy.
No
tika futika, o Tangiza, no daddy.
Daddy.
No daddy.
Mommy.
No mommy.
Auntie.
Tika futika, o Tangiza, no daddy.
Situations ofo twimba. I'm the son of Faso Mupondo Simba. Wadila la sana pa concrete novo vimba. No coco melon ni fueba na pomo timba. Ni pressure na nga tambe tunzunza. Dai fechi champita mumbusa. Ause fechi teria ni no mupusa. Kupisha mwini na pita ukufa. Teria shipano is on the big head. It's a king speech. Abana besu ebaka bama big fish. Ifia lukosha ufiengo na mystery. Ameketo kwe mpaka 6 feet. Nga simpa mbuza mudungu nga nadife street kid. Mwana majaja we not the same mkwata discipline. Apa my wife is looking like a vixen. Nilipaka mapa asima ifuru lipstick. Nina kula na shkuru. Nina sula bash blue. Fuck around my school.
Fuck around my school.
Tina docha ka school.
Tina docha ka school.
Never forgetting every failure was a lesson. We are underground if you record mwebe na muma pusa. Tati wako wana pension. Adi fiada na kumbi. Adi kura na mansion.
No daddy. No mommy.
No daddy.
Tika futika o Tangiza no daddy.
Daddy.
No daddy.
Mommy.
No mommy.
Auntie.
Tika futika o Tangiza no daddy.
ZLegendsMusic.com.
It's an Isolche Entertainment.